and gentlemen, they call me Hype Guy. And right about now, masani ya nini, shikilia mzinga yako, ijalishi kemniga nipe.
Soka na wenzako, usijali kira chapa. Pass, pass, mindyo pasta, kabla ufungwe wacha. Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki. Nibariki mzinga.
Bariki.
Ranga mina bariki mzinga kimoyo moyo kakabi na si wa Jesus. Napita lika so before ni ingi klabu. Na wapi manisha na bia zangu isha shika. Ule wita na jomisi nanga dabu. Na mboja tuenda nisha home fomi neza jipa. Leo sinite zadi leo ni ite kwagu. Masoma na zipiga kwa tako adi sa sita. Kamshoroge kanapenda kamnywe sofa. Dimsi umroge aki kwonyesha mate sofa. Kwetu pombe wana deliver na benzo. Kwenyu pombe uletwa na mkoka benzo. Dema kolimo sana tangu mweke aggravate. Siyo kwenye matangu katiwe internet. Dema kolimo sana tangu mweke aggravate. Siyo kwenye matangu katiwe internet.
Bakwa ba, fuck cup. Pombe yangu ndo ucheze ida ni fuck. Stula inachacha kwa zigi action pack. Gana shang, mi bado hustle am. Zinga kumineza fan shukuru customer. Uliza custody, puru rachachola. Botolo inadonja di niko stack baba. Ban ku ban, ii maisha iron fast.
Bariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki mzinga.
Bariki, bariki, bariki,
bariki,
bariki, bariki, bariki mzinga.
Bariki.
Chafu wa meza walenje siko milki. Tuanzi na torts, seletele glass ya shorts. Tukunye whisky, leta na bucket ice cube. Kusi saw lime, sisa ama jibaridi. Kunare kushinda joko Egypt. Nguna koipanda, mese pachali yake. Ako machingi, tuseme ako flight mode. No, nikumalo, lozi mishika polite.
Kama wenzako, usijali kira chapa. Pass, pass, mindyo pasta, kabla ufungwe wacha. Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, bariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, bariki, bariki, bariki.
Nibariki.